unapendeza nishike mkono Bwana. Hey, uinuliwe Yesu.
Tufiche uso wako Bwana wangu Yesu.
kaza mwendo tufike mbinguni kwa baba tusaidie Yesu wetu bila wewe hatuwezi wewe ni mwaminifu siku zote ah Yesu Unastahili sifa Tushike mkono baba yetu Tutembee nawe siku zote Neno lako likae ndani yetu Ah Yesu wetu Oh Yesu Hallelujah Unastahili sifa Tushike mkono baba yetu Tutembee nawe siku zote Neno lako likae ndani yetu